ezimnandi nazi ziningi ngikunikeza zonke izikhathi zami zempilo ngikunike nalo lomkhuthazo nayi ngenhliziyo
Tiki, where?